color chair music promotion.
The
flavor of Afro Lulu music. Hits
on the
business
moment.
Business moment. Mama, kumafuka vya uchiko.
Kanda na umbwacha koko ngukwate
Bala kanya
Ngukwate, ngukwate Kanda na umbwacha koko ngukwate
Bala kanya
Shinda kanya baby ngukwate Kanda na umbwacha koko
Bala kanya
Shinda kanya baby ngukwate Kanda na umbwacha koko mama
Bala kanya
Happy boy.